nazidi mfurahia. Ananishangaza haiba yake asilia. I wanna fly with you baby and leave this world behind. Na kama benzi mepata leo, wezenu mepatikana.
Cause baby all I want is you and have you by my side. Ningaliweza kukamilisha mapende kumari right on time. Nitapata amani. And we all in love. Nimelipata dumba konde ni mapenzi ni paradise. Cause baby all I want is you and have you by my side. Ningaliweza kukamilisha mapende kumari.
Thank you.